So we're going to continue the seminar.
Sizoqhubeka nefundo zethu.
Like I mentioned,
njengoba bengichazile,
we're recording all the sessions.
Siyaqopha zonke ifundo.
And on Friday, we're going to make a CD, MP3 CD.
Ngolwesihlanu ke kusasa sokwenza iMP3 CD.
That will have all the messages that I preached while I was here.
Ezo kungatha onke imyalezo engishufundise ngayo la.
Both here in the seminar and at the services.
Oh, izobihlanganise okwala kwi seminar nokwasenkonzweni lapha.
Praise God.
Amen.
So you need to talk with Brother Patrick and you can get that CD.
Uzokhuluma nami ke ukuze ukwazi ukuthola leyo CD.
You can listen to it in your car if you have an MP3 CD player.
Uma uhamba ngemoto yakho imoto yakho imdlala u MP3 CD player uyobisikhala.
You can listen to it on your DVD player at home because it'll play yeah. MP3.
Noma une DVD ekhaya I DVD yakho mayidlala MP3 uyokwazi futhi.
On your computer.
Ekho kwi computer yakho.
Etc. And you can transfer that into flash drives, however you want to use it.
Ungakuqula futhi kwenze kwi drive noma USB noma kuphi ukufake uthathe kanjalo nje.
And I do encourage you to give those to other people as well.
Ungenza futhi amakopi ukudlulisele kwabanye ngeke uboshwe.
Amen.
Yeah,
so we're going to go ahead and continue.
Sizoqhubeka ke.
We're teaching about grace, how it's the power of God to salvation.
Sikhulume ngomusa ongamandla kaNkuluNkulu oyisa entsindisweni.
And you missed a good meeting yesterday and Tuesday.
Hey, mawulahlekelwe umsolesibili nayizolo. Hayi gakutshela.
We're going to turn over to Romans chapter 1.
Sizoya kuma Roma isahluko 1.
Romans chapter 1.
Roma isahluko 1.
And in verse 16,
sizoqala ukufunda evesini leshumi nesithupha.
Says, for I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes.
Uthi anginamahloni ngevangeli lenkosi uJesu ngoba lingamandla kube insindiso kokholwayo.
And so we discussed how yesterday salvation means more than just forgiveness.
Sizwile ukuthi insindiso isho okukhulu ngaphezu kwentethelelo.
Ngicela kancane. Scripture.
Ngicela kancane ndu ungibuyiselele sibuyisele umnyango noma ungathinci.
And the word that was translated as salvation.
Igama elihunyushwe ngensindiso.
No, the New Testament was written in Greek.
New Testament enelisha igama les Greek.
And so the Greek word that was translated as salvation was also translated as healing in other places.
Kwezinye indawo igama elisho insindiso ngesiGreek umncazelo yalo iyahambisana negama elisho ukuphulukiswa kwezindawo.
How many know in James chapter 1 it says the prayer, James chapter 5 it says the prayer of faith will save the sick.
Ubana bamaziyo uJakobe wehlanu othi umkhuleko oqinisileyo okholwayo uyokumsindisa ogulayo.
And so the Bible also discusses how salvation is also deliverance.
Ilapho ke iBhayibheli ichaza khona ukuthi kwesinye isikhathi kwenzeka kanjani insindiso ibe indlela yokukhulula komuntu.
It's also God's provision.
Kanjalo futhi indlela yohlelo likaNkuluNkulu akalimisile lomuntu.
So when Paul says I'm not ashamed of the gospel of Christ.
Uma uPaul ethi anginamahloni ngevangeli likaJesu.
For it is the power of God to salvation.
Ngokuba kulo kunamandla kaNkuluNkulu aholele insindisweni.
What Paul was saying
yilokho uPaul akushoyo
was that what Jesus did on the cross
yilokho uJesu akwenza esiphambanweni
is the power to save you in every area of your life where you need God's salvation.
Ngiyathanda le kunamandla okusindisa wena kuzo zonke imikhakha la ufuna khona ukuthi usinde khona.
So healing is not a reward.
Ay ukuphulukiswa akuwona umvuzo.
If you're a good Christian then God will heal you.
Ukuthi uma umuntu olungile uNkulunkulu uzokuvuza ngokuthi akuphilise.
When we read through the New Testament.
Uma sifunda eTestamenteni elisha.
When we read in the Gospels and we read in the book of Acts.
Uma sifunda evangeli masifunda incwadi yezenzo.
Many places it says that and Jesus healed all of them.
Kwenye indawo ukuthi uJesu wabaphilisa bonke.
I guarantee you.
Ngingaqinisekisa.
There were huge crowds and Jesus healed all of them.
Ngingaqinisekisa kule ndaba kwakunesixuku esikhulu.
They had the same problems and the same issues that everyone today has. And the reason why Jesus could heal all was because of his work on the cross. So God doesn't move in our lives because we're good enough.
UNkulunkulu akanyakaziswa ukuthi hayi ngilunge ngokwanele.
He moves in our lives because he's good.
Usebenza empilweni zethu ngokulunga kwakhe. Uyena olungile.
Not because we're good.
Hayi ngoba mina noma wena ulungile.
So when the Bible says the gospel of Jesus,
umi Bible lithi ivangeli lika Jesu
is the power of God to salvation.
Lingamandla kaNkulunkulu aholele insindisweni.
It means that is if you are believing, and it says to those who believe.
Bese lisho ukuthi kuloyo okholwayo.
As long as you're believing,
uma nje ukholwa.
God, the work that Jesus did on the cross can change your life.
Umsebenzi uJesu akawenza esiphambanweni uzoguqula impilo yakho.
Amen.
Amen.
Let's look at verse 17.
Ake sibheke uverse 17.
Talking about the gospel of Christ.
Sikhuluma ngevangeli kaKristu siku Romans chapter 1 sesiya kuverse 17 manje.
It says for in it. Talking about the gospel of Christ.
Lithi ke ngokuba kulo kushiwe ivangeli kaJesu.
It says for in it the righteousness of God is revealed. In other words, the gospel doesn't demonstrate your righteousness.
Ayibo, ivangeli alivezi ukulunga kwakho.
In other words, the message of the cross is not if you will become righteous, then he'll save you.
Umyalezo wesiphambano awusho ukuthi uma wena ulunga uyilungisa bese ke uzokusindisa wena.
How many understand that?
Oba,
how many understand it's his righteousness?
Oba, notice,
for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. In other words, you got to keep believing for everything you
need.
You see, the problem with Christians, they believe God to get saved, to get born again. Because they know they have nothing to offer, it's just his gift. But as they walk with God a little while, they start to judge themselves as whether they're worthy enough to receive God's blessing.
Ukuthi ngabe balunge ngokwanele yini ukuthi bamukele isibusiso sikaNkuluNkulu.
That's why it's his righteousness.
Ingakho kukulunga kwakhe okwambulwayo.
From faith to faith.
Ukusuka ekukholweni kuye ekukholweni.
You can never look to yourself. That's not faith.
Ayi awukwazi ukuzibheka kuwena akukho ukukholo kuwe.
Let's turn over to Colossians chapter 2.
Ake siye kwabaseColosse isahluko sesibili.
Colossians chapter 2.
KwabaseColosse isahluko sesibili.
Look at verse 6.
Sibheke ivesi lesithupha.
So Colossians 2:6.
KwabaseColosse isahluko sesibili ivesi ka 6.
It says, as you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in him.
Ngakho ke njengalokhu nimamukele uKristu Jesu inkosi hambani nikuye.
How did you receive him?
Umamukele kanjani?
Were you fasting and praying?
Ngokuzila nangokukhuleka?
Were you doing all these good things?
Why ukuze nje umamukele waqala ngokuthi uzile wakhuleka wawusumamukela?
No.
Noma wenze ukwenze unye.
You just simply trusted him. Because the gospel is not about you being good enough.
Ivangeli akukona ukuthi wena ulunge ngokufanele.
It's about God is good.
Kungenxa kaNkuluNkulu nokulunga kwakhe.
And so when you talk to some people and you say, why don't you believe in Jesus?
Uma ukhuluma nabanye abantu uthi ufuna ukholwa kuJesu.
And they'll say, oh, because I'm not a good person. I have to Become better first.
Mawuthi kumuntu akakholwe uJesu uthi hawo yazi mina ngilungile kufanele ngithi ukulunga kuqala ngaphambi kokuthi ngiyakulandela.
I have to quit drinking first.
Athi uyazi kumele mina ngiyaphuza.
Whatever it is.
Asho nanoma yini athi uyazi mina khona into engisazenza. Uyazi mangike ngayeka lokho. Hayi ngiyakutshela.
What do we tell them?
Sithini kubona?
Say no, you don't understand the gospel.
Kumele sithi uyazi ukuthini awuliqondi ivangeli.
You don't try to make yourself better to receive him. You receive him and he'll make you better.
Awuzami ukuzenza ngcwele ukuze wamkeleke kuyena. Wamkela yena akwenze yena ulunge.
But that also, that should be the same way that we think towards all of God's blessings.
Uyazi ke leyo ndlela ngensindiso. Kumele ngabe indlela zonke izithembiso zikaNkulunkulu esizikamukela ngayo.
Now today we may not get into it, but tomorrow I'm going to get into, well, if that's the case, then why do we need to live holy?
Angizugcila kakhulu kona namhlanje kodwa kusasa ngizogcila kona ngoba uyilokho okusenza sibe ngcwele.
See, I'm not teaching that it doesn't matter how you live.
Angisho ngizweni kahle angisho angifundisi ukuthi kumele akusho lutho ukuthi uphila kanjani.
What I'm teaching is you can't earn what God wants to give you.
Lalela engikufundisayo ukuthi ngeke uze ukusebenzele lokho uNkulunkulu akakunika kona.
And briefly,
ngokufishane,
how you live affects your heart.
Indlela ophila ngayo iyona ethinta inhliziyo yakho.
And the problem is we have to believe to receive.
Kodwa inkinga ukuthi kumele sikholwe ukuze samukele.
So if we're living in sin,
mawuphile sonweni,
it's not that God is mad with us and he won't answer our prayer.
Akusho ukuthi uNkulunkulu uyakuthukuthelela bese engawuphendula umthandazo wakho.
But we have weights hindering our hearts from believing.
Ukuphila esonweni kuba nesisindo esivimba inhliziyo yakho ukuthi ingakholwa.
Right?
Uzilimaza wena.
Right?
Kunjalo.
We lose our confidence in him.
Si uma ungakholwa nokuphila esonweni ikona ukulahlekisela ithemba kuye. Uzomethemba kanjani makunesono esikuhlukanise naye?
So we're going to talk about that in more detail.
Sizokhuluma lokho singene kona imininingwane yakho mhlawumbe.
But God doesn't bless you because you deserve it.
Nanga ke futhi olunye uhlangothi ke manje. uNkulunkulu akakubusisi hayi ukuthi ubusisekile nje ngoba wena ulufanele.
He blesses you because you believe him.
Ukubusisa sithola ngoba ukholwa uye.
How many remember Jesus? Someone said, what is the work of God?
And Jesus
said, the work of God is to believe on the one that he sent.
Ethu Jesu umsebenzi kaNkulunkulu ukubukholwe yilowo amthumileyo.
And let me just say this.
Akangisho lokho.
What we believe affects what we do.
Hey, akenisise kahlekele. Lokho okukholwayo kungenelela kulokho okwenzayo.
Right?
Kunomthelela.
So we're going to go into that more later.
Soke sithi hey ungayithanda leyo. Soke sithi ukugxila kuleyo.
But Jesus, the Bible says, as you've received him, that's the same way you walk with him.
IBhayibheli lithi uJesu ngendlela owamamukela ngayo, yile ndlela ozohamba ngayo ukuye.
From faith to faith.
Ukusuka ekholweni uya ekholweni.
It's not from faith to self.
Ayi, awusuke ekholweni kuze kuwe.
It's from faith to faith.
Ekholweni kuye ekholweni.
Because the gospel is about the righteousness of God, not the righteousness of us.
Ngoba ivangeli lingukulunga kukaNkulunkulu, hayi ukulunga kwakho.
Amen.
Amen.
So let's go ahead.
I guess Quebec.
Turn over to Romans chapter 2.
Bese sike siye kwabase Roma isahluko sesibili.
And so we're going to start getting into if it's the righteousness of God, then we need to understand what is the righteousness of God.
Sizoke sibheke ukuthi ke uma kuukulunga kaNkuluNkulu kuyini kona ukulunga kaNkuluNkulu.
How many of you know the Bible says in Matthew 6:33?
Ubani wazi ukuthi iBhayibheli lithini kuMatthew 6:33?
Seek ye first the kingdom of God and his righteousness.
Ay, uyanibona ukuthi amagama ahlukani. Lithi funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe.
And all of these things will be added unto you.
Notice
it doesn't say, seek ye first the kingdom of God and your righteousness.
Yes, awu bhekeke. Alisho ukuthi funani qala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakho.
See, so that's a trap that the devil gets us in as believers.
Uyabona khona isikhibu noxhaka ocusiwe lapho ukuthi uSathana sibambe ngaso ukuthi sifake thina sijobelele ukulunga kwethu.
We start out looking to Jesus and only believing in him.
Siqala sibheke kuJesu sikholwa uye.
And then after a while we start to look at him and us.
Bese ke ukuhamba kwendlela siqhubeke sibheke kuyena bese sibuye sibheka kuthina.
Have I prayed long enough today?
Uthi hey ngabe ngithandaze ngokwanele nje.
Have I done this enough?
Ngabe ngikwenze ngokwanele.
You see, we have to stop looking asking those types of questions.
Kumele siyeke ukubuza leyo mbuzo.
Because he doesn't move in our lives because of us in that sense.
Akanyakaziswa empilweni zethu ngokuthi senze kangakanani.
Now how many of you know if you're seeking his righteousness?
Ubani owaziyo ukuthi uma sifuna ukulunga kwakhe.
And you're trusting in his goodness.
Bese sethemba ekulungeni kwakhe.
How many of you know that you like to be around people?
Ubani owaziyo ukuthi siyathanda ukuba phakathi kwabantu.
You like to be around people that are blessings to you.
Uyathanda ukuba seduze kwabantu abayisibusiso kuwena.
You don't like to be around people that make you feel nervous to be around them.
Ah, uyazi ukuthi akujabulela ukuba phakathi kwabantu ozizwa nje uphansi ungaxhumani kahle.
People that look down on you.
Abantu abakubukela phansi.
People that when you're around them you never feel you can add up, you're never good enough.
Oh abantu othu mawunabo ubona ukuthi hayi ngeke ngisukumela ngeke ngilungile ngokwanele.
People that make you feel stupid. You don't want to be around those.
Awufuni nje akekho abantu nje abafuna abantu mabekubheka bakwenza uzibone ungahlakaniphile.
How many understand what I'm saying?
Oh bana bakwazi le nto engisho.
But people that are good to you.
Yazi abantu abahle kuwe.
People that are gracious to you.
Uyazi abantu abanomusa kuwena.
People that you know love you.
Abantu owazi kahle ukuthi bayakuthanda.
You want to be around them.
Nawe uthanda nje ukuba phakathi kwabo.
And so when you know the goodness of God, you will want to be around him.
Oh, nokwazi ubuhle bukaNkulunkulu kumele ube kuye, ube phakathi kuyena.
But you're only looking to his goodness as to why he moves in your life.
Uyazi imfihlo ke ukuthi ubheke ubuhle bakhe, ukulunga kwakhe ukuze ke manje ube abe kuwe.
How long you're praying, how long you're fasting doesn't even enter the equation.
Uyabona ukuthi uthandaza isikhathi singakanani ukuthi ufaste kangakanani. Lokho hayi ukuthi kubi kodwa akukona ukukusondezayo.
Because it's the gospel of Christ that's the power of God to salvation.
Ngoba ivangeli likaJesu elingamandla ayisensindisweni.
Look what it says in Romans 2:4.
Ake sibheke ukuthi kuthini kuma Roma isahluko 2 verse 4.
Romans chapter 2 verse 4.
Ama Roma isahluko 2 verse 4.
It says, or do you despise the riches of his goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance?
Kumbe, niyayithelela yini ingcebo yobumnene. Ungazi ukuthi, ubumnene bukaNkulunkulu buyisa ekuphendukeni na.
Want you to notice that?
Ngiyaqaphela lokho.
It's the goodness of God that leads you to repentance.
Ay. Ukulunga kukaNkulunkulu okukuholela ekuphendukeni. Hayi.
How many of you see that?
Obana bakubonayo lokho.
Notice it says leads.
Awuqaphele igama elithi kuholela.
Not drives.
Alisho ukuthi kuyaqhutshwa, liqhubela.
See, a lot of people think it's the wrath of God that drives people to repentance.
Ah, yabantu abaningi bakholelwa ukuthi ulaka likaNkulunkulu olukuphushela ekuphendukeni. UNkulunkulu ngathi uphethe iswepu, uyasiqhumisa bese thina ke sigijimela njengenkomo ifakwe embhanqini eDP.
Right?
Yeah, yes.
But the Bible says it's the goodness of God that leads you to repentance.
Kodwa iBhayibheli lithi ukulunga kaNkulunkulu engathi hamba phambi kwethu.
You know what leads mean? You know
what it means? I already explained to them.
Yeah.
It's like a shepherd.
Yes.
Right. In Israelites right. Who got forth to the sheep before the sheep, not as we South Africans drive at the back.
Okay.
I already explained to them.
That's good.
Yes.
So to lead
ukuhola
means to influence.
Ukuthi ube nomthelela.
And to influence the heart.
Ukwazi ukuthelela inhliziyweni zabanye.
And it means that you desire to do this of your own will.
Ukuthi ulangazelela ukuyenza lento ngentando yakhe ekhululekile.
In other words, if God is trying to make you do something, that isn't being led.
Uyabona uNkulunkulu engakuphoqa ethi yenze okuthile. Lokho akusho ukuthi ukholi uyakhola.
That's being forced.
Lokho kuthiwa impoqo.
And here's the issue.
Nanti indaba.
Anything that's forced on you, you will end up despising it.
Uyayibona, akulaleli sisekele indaba. Na noma yini into ekuphoqile nophoqelelwe kuyona ekugcineni uyophenduka usuyidelela.
I mean, oh, God is smart. He's smarter than we are.
Ubanozi ukuthi uNkulunkulu uhlakaniphile, uhlakaniphe ngaphezu kwethu.
He's not going to make or force someone to do something.
Angeke uNkulunkulu aphoqe umuntu noma othile ukuthi akenze into ngempoqo.
Because you end up hating the person who makes you do something.
Hey, ugcina usumzonda umuntu othi yenza into ngempoqo.
But if it's the goodness of God or the goodness of someone.
Uma kodwa ukubuhle bothile.
And you want to do it. It's a different story.
Sekwa enye into ke mawusuthanda ukukwenza.
It was like the example I gave of donuts.
Kunjenga lesifanekiso engangasenza sama donuts.
How many remember the story?
Ubana basazi istory sama donuts.
About my wife.
Ngomkakhe.
So those of you who weren't here, I'll say it very quickly. One day my wife was, I smelled a good smell and I went to the kitchen and my wife was making donuts. I said, why are you doing that? How many know that's work?
Right?
Yes. So I was like, why are you doing that? She said, because I know you like them and I love you.
Why city? You go and gas with your tanda McDonald's. Gako and Yaw, Yaming Yatanda, Yakon Gwenzel and Yatanda, saying Sengwenzela McDonald, go and Tanda Wayne.
How many know she chose to do that because she wanted to?
Ubano was Uyazu Nuguti, Wagwenzuguenza Loco, Waketuguenza Loco, Ngoba, Etanda Yena.
I didn't drive her. I say, woman, get in that kitchen. You better have donuts ready.
Angsang and get here. Angsang and get. Wem fast. A kissing. We also got him from a donut.
But how many of you know that happens sometimes in this world?
How
many know that's not a good relationship?
May I interrupt you a little bit?
Okay.
It's where, do you know my nickname?
Do I know your nickname?
Yes.
I don't think so.
My nickname? Free Willy.
Free Willy?
Yeah.
Okay.
It's, either way, it's free will.
Free will.
Yeah.
Right.
So it came from. Gimkaze utuya elazi kamalami nickname yam abankambayona a Bible College. They named me from Bible College. Bankambe Bible College. It came from what you are preaching.
Amen.
Lisuga, go look how Kurumanga called.
How many understand what I'm saying, right?
Ubanabakurayo engixoyo.
It's the goodness of God that leads you to repentance.
Ukulunga kukaNkulunkulu okukuholela ekuphendukeni.
You want to do this.
Uyathanda ukwenza lokho.
Therefore you stick with it.
Bese ke uhlala kona.
Because you know his goodness.
Ngoba uyabazi ubuhle bakhe.
Amen.
Amen.
So let's keep going here.
Ake siqhubeke.
It is only the mercy and goodness of God that can change a person's heart.
Kuphela umusa nokulunga kaNkulunkulu okungaguqula inhliziyo yomuntu.
How many understand that?
Obana bakwaziyo lokho.
Let's turn over to Ephesians chapter 3.
Ake sivule abasefesu isahluko sesithathu.
I'm going to share some scriptures that a lot of people need to know.
Ngizofunda incwadi eningi abantu abaningi okumele bazazi abasefesu isahluko
I've discovered most believers do not walk in or have an understanding of these scriptures.
Ngitholile ukuthi amakholwa amaningi awahambi awaphili kulokhu awayiqondi lezi lamavesi.
Before I start, let me ask a question.
Ngaphambi kokuthi ngiqale ake ngibuze lo mbuzo.
How many of you want to be filled with all the fullness of God?
Obani abafuna ukugcwaliswa ngokuchichima kukaNkulunkulu?
Right?
Amen.
Most Christians, I say most Christians who are born again, there's just this desire on the inside of them to walk with Him and to be filled with all the fullness of God. The issue is they don't know how to do it. They keep hearing if they would just do more for the kingdom of God, then they'd be filled with all the fullness of God. In other words, I've heard this preached. You have to earn the favor of God. Well, that's not the gospel. I'm sorry. So most believers think if they would just do more and more and more, then they would be rewarded with the fullness of God. So they start doing all these things. And they feel like they're being depleted, not energized. Not only are they not feeling like they're being filled with the fullness of God, but they feel that it's even draining out of them.
Umuntu uzizwa engathi uyathathwa onke amandla yehle emandleni ngoba uthe senzile kuthiwa ukwenza ngokwanele.
Anybody understand what I'm saying?
Obana bayaziyo lento engiyishoyo.
And the reason why?
Yazi ukuthi izathi yini?
Is because you aren't filled with all the fullness of God because of what you do.
Ngoba manje ufuna ukugcwaliswa ngobuphelela kaNkulunkulu ngendlela yezinto ozenzile.
Okay, let's go to Ephesians 3. We're going to see this. Let's go to verse 16. We're
going to
start in verse 16.
One sec.
Okay.
I must get my glasses. It's becoming dark. I want to get...
Well, while we're doing this, we can take a picture. My wife likes to see all the people.
How I asked them, how can we be seen so far if it wasn't the grace of God?
That's right. So we're in Ephesians 3:16. I'll tell you what, you need to sit there and just study and meditate on Ephesians.
We ask you to come and study and ufunde uzindle.
Read it over and over and over.
And
think about it.
Look
what it says in verse 16, chapter
3.
That He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might through His Spirit in the inner man.
Ukuba ngokwengcebo yenkazimulo yakhe aninike ukuqiniseka emandleni.
How many of you want to be strengthened with might in the inner
man?
So Paul is teaching how to do this.
And
verse 17 says, that Christ may dwell in your hearts through faith. Remember, in the gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith.
Kumbula, evangelini, ukulunga kaNkulunkulu kwambuliwe kusuka ekholweni kuyisa ekholweni.
So the way you do this is by consistently and constantly looking to who He is, not who you are.
Ayibo, okubalulekile ukuthi ngokuqhubekayo uqhubeke umbheka yena ayikho, hayi wena oyikho.
Now let me just say this.
Ake ngisho lokhu.
This verse is not saying that Christ leaves if you don't, if it says that Christ may dwell in your hearts through faith. So in other words, if you're born again, you're born again. Christ lives there.
Ngamanye amazwi, leli uma uzelwe kabusha, uzelwe kabusha, uKristu uhleli kuwe.
But when you are in faith, you're looking to Him, trusting in the gospel.
Uma ke manje usekholweni, sekuyinto eqhubekayo. Uthemba evangelini uphila ekholweni okungamilo oqhubekayo manje.
You're going to be able to recognize
uzokwazi ukuqaphela ubone
and be able to appropriate the Christ who dwells in you.
Ukwazi ngokucacileyo ukuthi uKristu uhleli kuwe.
In other words, there's going to be an active living Christ in you and through you.
Kuzoba nokuphila okunomdlandla ukuthi uKristu ukuwe uphila kuwena.
I'm not understanding what I'm saying.
Obana baqondayo ngikushoyo.
How many ever had a guest?
Obana osake waba nesivakashi kwakhe.
They came and they didn't stay in the room.
Bese ke bafika ivakashi ingene ihlale ekamereni.
They never come out.
Bese singaphumi.
Are you wondering, is everything okay?
Bese uyacabanga ukuthi ngabe khamba kahle kodwa kubavakashi bami.
How many of you understand that as Christians?
How many of you
have ever been invited to someone's home?
And
then you sometimes never see them.
And
you can feel uncomfortable a little bit.
You're
like, why'd they invite me here? Why am I staying here? They won't even talk to me.
I'm not
understanding what I'm saying. See, this Jesus is in the house. But have you locked him away in the room? Or by faith, are you enjoying the company?
Noma ngokholwa uyakubuza ubumnandi uyakuthokozela ubumnandi bokuba naye ukuthi ukhona nje la ekhaya uyazi kwafudumala. Amen.
See, how many of you remember I had two guests with me earlier this week?
Obana bakhumbulayo kulabo siqale nabo ukuthi kade ngina bavakashi ababili kube ngihamba nabo ngifika ngangena.
They came from Trinidad.
Ababuya le Trinidad.
I flew in on Wednesday.
And
they flew in on Thursday.
And I
picked them up at the airport.
Airport.
And I brought them to their B&B.
B&B.
I was staying with a friend in Durban because I used to live there.
So how many
they were in the country? But I didn't just leave them at the B&B. Every morning I went and picked them up and we went and did stuff. How many understand that? It would be very uncomfortable for them if I just left them there. Every day I drove them around.
Zonke insuku noma ngilele kamngani wami kodwa zonke insuku ngiya kubona la ngibashiye khona eBNP kusahamba kahle nihlezi kahle siba sisuke sihambe siye kwezinye indawo.
I helped them buy a bunch of Bibles and helped them buy communion sets.
Awu kuningi izipho basenze wabahola bayothenga amaBhayibheli nezitsha zesidlo.
So we were able to talk with one another and get to know each other better.
Saqala sakhuluma sazana kangcono.
So when the Bible says that Christ may dwell in your hearts through faith, it's talking about that interaction that you have with Him.
Look
what it says next in verse
17.
That you, being rooted and grounded in love, you see, He wants you to be rooted and grounded in His love. How many of you know that? You know why? Because faith works when you're rooted and grounded in His love.
Ngoba ukukholwa kuyaqala kusebenze uma ugcilile utshaliwe othandweni lakhe.
How many understand what I'm saying?
Obana baqonda engikushoyo.
How many of you have discovered that when you are wrapped up in His love, it's easy to believe Him?
Obana bazi ukuthi uma usongwe ngothando lakhe kulula kabi ukuthi ukholwe kuye.
How many remember that?
Obana bakwakhumbula lokho.
But when you're thinking of yourself and looking to self, it becomes more difficult to believe Him.
Uyazi ukuthi uma uyibheka wena kuvele kube nzima kabi ukholwa uye.
Keep your place in Ephesians chapter 3.
Ugcine lapho ungavali kwabasefesi sahluko 3 fa kutho.
Let's look at Galatians 5:6.
Ake siyeke kumaGalatia isahluko sesihlanu iverse lesithupha.
Says for in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but faith working through love.
KuKristu ukusokwa nokungasoki akusebenzi lutho ke uphela isidalwa esisha esebenza ngothando.
Right? So it's not what you do or what you don't do.
Akukona okwenzayo nongakwenzi.
It is whether or not
ngabe noma
faith is working through love.
Ukholwa kusebenza ngothando.
In other words, when you have a revelation of God's love for you,
uma unesambulo sothando likaNkulunkulu kuwe,
your faith works.
Ukholwa kwakho sekuyasebenza.
Think about that.
Awucabange ngalokho.
When you are wrapped up in God's love for you, you know how much He loves you.
Ah, Nkosi yami, uma uye wagoqwa ngothando lakhe, uluza uthando lakho kuwe, uyazi ukuthi uNkulunkulu usebenza ukuthanda kangakanani.
It's easy to believe His word.
Kuvele kube lula ukholwa izwi lakhe.
It's easy to believe Him.
Ulula ukholwa uye.
And it's easy to receive.
Kulula ukwamukela.
What He's given you.
Lokho akakunikeze kona.
Think about that.
Awucabange ngalokho.
That's really true.
Ngabe kuyiqiniso.
How many have discovered that?
Obana basakwa bakuzwa lokho.
I have.
Mina ngisakho.
Go back to Ephesians chapter 3.
Ake sibuyeleke kwabasefesu isahluko 3.
Says that when you're rooted in, that when you're rooted and grounded in love,
uma nicha verse 17 uma ke nisekelwe ukuze nigcile nisekelwe othandweni,
that is when verse 18 happens, you're able to comprehend with all the saints what's the width, the length, the depth, and the height.
Awulalisise kahleke nibe namandla okuqonda kanye nabangcwele bonke okungububanzi nobude nokuphakama nokujula.
So when you're rooted and grounded in love, that's when you're able to comprehend.
Umutshaniwe wagcile othandweni yilapho ukwazi ukukubamba.
The vastness of who God is.
Ubukhulu bokuthi uNkulunkulu ungubani.
The vastness of His love.
Ubukhulu bothando lwakhe.
When you have to be rooted and grounded in love for these things to be able to function in your life.
Kumele ugcile utshalwe othandweni lakhe ukuze ukwazi ukuqonda.
And when that takes place, look what verse 19 says.
Uma lokho ke sekwenzekile, bheka uverse 19 ukuthi uthini.
That's when you're able to know the love of Christ which passes knowledge.
Nokulwazi uthando likaKristu oludlula ukwazi konke.
You think about that?
Awucabange futhi ngalokho.
How can you know something that passes knowledge?
Ungayazi kwazi kanjani okudlula ukuqonda konke.
It's talking about you will know something by revelation that passes mere human understanding.
Uthi lokhu uwutho olwazi lolu ngendlela edlululwazi okulwazi lwesambulo ukwazi wena ngesambulo hayi njengolwazi lemvelo.
How many of you understand?
Obana baqondayo
that it takes a revelation of the love of God.
Ukuthi kubizi sambulo ukuqonda uthando likaNkulunkulu.
The way that God loves us isn't natural for humans.
Hey, kusiyami. Indlela uNkulunkulu akasithanda ngayo akuyona indlela engeyemvelo nje noma umuntu omunye angathanda ngayo.
You see, we're used to, we understand getting what you deserve.
Siyakwazi ukuthi ukuthola lokho okufanele.
If someone does something wrong in the community,
yazi umuntu uma yenza into ewrong emphakathini,
the community can punish that person.
Yey, abantu bayakwazi ukumjezisa umuntu bethi wenzeni akabanjwe.
Right? So that person got what they deserved.
bese wonke umuntu ngisenhlizweni yabanye bethu hey ukutholile obekumfanele.
We understand that.
Siyayazi leyo nto.
What we don't understand is God's kind of love and God's kind of grace and mercy and compassion.
Nantso indaba la iphambana khona. Esingakwazi uthando lukaNkulunkulu, umusa kaNkulunkulu, uzwelo lukaNkulunkulu.
See, when we study scripture,
yabona masifunda imibhalo.
The Bible says you need to know the love of God.
IBhayibheli lithi kumele nilwazi uthando kaNkulunkulu.
It never tells us we need to know the wrath of God.
IBhayibheli sitshela ukuthi kumele sazi ulaka lukaNkulunkulu.
See, wrath makes sense to us.
Uyabona ulaka awumele ufundiswe ngalo. Ulazi kahle nje ukubona abantu bevimba imigaqo.
When we make a mistake and sin,
yabona nje masenze iphutha nesono.
If we don't know God's goodness,
masingakwazi ukulunga kaNkulunkulu.
We will expect God to do something to us.
Sivele sikulindele singakashawa nje siyaphensa sithi nje awu sekufanele ngithole okungifanele.
Why? Because we understand wrath.
Ngoba silukonda kahle ulaka, ulaka siyalwazi.
We understand getting what you deserve.
Siyakwazi ukuthola ukuthi nje umuntu athola into emfanele.
But we have to have a revelation by the Spirit of God.
Ay, uyabona ke kumele sibe nesambulo esambulwa kuphela umoya kaNkulunkulu.
How God accepts us out because of who he is, not because of who we are.
Usamkela kanjani uNkulunkulu? Ngendlela yena akahiyo hayi thina le esiyiyo.
Because of sin being in the human race.
Ngenxa yesono esangena esintwini.
There's very few examples of someone who loves others according to grace.
Zimbalwa izibonakaliso ezikhona emhlabeni eziveza uthando lweqiniso lothile ethando omunye okuthando kaNkulunkulu.
There's not many examples of someone who would give their life for even their enemy.
Kuncane kakhulu okuthi umuntu anganikela ukuphila kwakhe ngenxa yesitha sakhe.
But how many of you know the Bible says in Romans chapter 5?
Obana bazi ukuthi iBhayibheli lithi kuma Roma chapter 5
verses 8 through 10 that Jesus died for us while we were still sinners.
Ukuthi iBhayibheli lithi uChrist wasifela si say izoni.
And when we were his enemies, he died for us.
Si say izitha zakhe wasifela.
How many understand that?
Obana baqonda lo.
How many of you would die for your enemy?
Obana ongafela isitha sakhe.
The Bible even says we wouldn't.
iBhayibheli lithi thina sikwazi ukwenza.
We may not even give our enemy a meal.
Ah, ngathi sihluleke ngisukusipha ukudla isitha uthe hey sibula
wena. Let's die for them.
Angisakhulumi ukuthi ungafa ufeli
sitha sakhe. The Bible says we were his enemy.
Kodwa iBhayibheli thina sasizitha zakhe
sizitha zakhe. And because of his love he died for us.
Ah, Nkosi yami ngenxa yothando lwakhe wasifela.
See, we need a revelation of his love.
Kumele sithole isambulo sothando lwakhe.
We have to go to scripture to get a revelation of who he is.
Kumele siye embhalweni ukuze sithole isambulo sokuthi yena ungubani.
Notice what it says here in verse 19.
Akuqaphele okushiwo la uverse 19.
To know the love of Christ.
Ukwazi uthando lika Christu.
Which passes knowledge.
Oludlula ukuqonda konke.
That you may be filled with all the fullness of God.
Ukuze ugcwaliswe ngokugcwala konke kobuNkulunkulu.
So how are we filled with all the fullness of God?
Sigcwaliswa kanjani ngokugcwala kobuNkulunkulu?
By gaining a revelation of his love.
Ngokuba sithole sizuze isambulo sothando lwakhe.
How many of you know the Bible tells us in 1 John chapter 4 that God is love?
Obana bazi ukuthi iBhayibheli yasitshela kuJohane sahluko 1 verse 4 ukuthi uNkulunkulu uluthando.
How many of you know that verse, right?
Obana balazi lelo verse.
So if we're to be filled with all the fullness of God, we must be filled with his love.
Uma sizogcwaliswa ngakho konke ukugcwala kobuNkulunkulu kumele sigcwaliswe ngothando lwakhe.
How many of you have ever just had a great experience with God one morning? You get up, you're praying and you're seeking God and you're just worshiping him and you just sense the fullness of God.
Ubani ubanokwazula ngalendlela ukuthi ethe vuka nje asizwele ukugcwala ukugcwaliswa ngamandla kaNkulunkulu ngobuNkulunkulu nje uzwele ukuthi hayi ngikwelinye indawo.
I mean, you know what I'm talking about.
Obana bayaziyo lento.
And you go outside.
Bese uphumela eminyango.
And when you're filled with all that fullness of God.
Bese uthi mawuthi uzokugcwala kobuThixo.
It takes a whole lot more to get you angry.
Hey, ukuthatha isikhathi ngisho ungadelelwa It's like,
oh, it doesn't matter. I have Jesus. In order to get angry, we have to choose to stop focusing on His love.
Funeka ukwehle lokhu uqale ushintshe indlela yokubheka.
So if you want to walk just like Jesus, you have to be filled with the fullness of God.
Uyabona ukuze uhambe njengoJesu ahamba, kumele qale ugcwaliswe ngothando
likaNkulunkulu. Which is filled with His love for you and His love for others.
Olugcwalisa uthando ogcwaliswe ngothando lwakhe kuwe, na ukwazi ukuthanda abanye.
How many know Jesus told us in John chapter 13?
Around verse 33.
He said, a new commandment I give you. That as I have loved you, so love one another. Now, I'm not going to go in depth there. But the only way that we can love others as He loves us is to be filled with His love and love others with His love.
You
see, I've discovered this about Scripture. If you really study it and look at it, God has not asked us to love others with our own love. God wants us to love others with His love. See, if you have Christ living in you, Christ can live and love through you. But the only way that it can happen, if you're living from faith to faith and keeping your eyes on Him and not on
yourself.
If you're keeping your mind filled with the fullness of the gospel and the fullness of
Christ.
How many understand what I'm saying? See, we don't have to love others with our own strength. I've done this. How many of you ever are around someone you don't really like? Right? I mean, sometimes there are some people just hard to like. The way they speak. Sometimes even the way they look. You're not interested in anything they have to say. Sometimes you don't like their attitude. But guess what? God didn't ask us to love them with our own ability. We can learn to let God love through people through us. We can learn to be like Paul in Galatians 2:20. When Paul says, I have been crucified with Christ. And it is no longer I who live, but Christ lives in me.
Ati agusei mi opilayo. Kodwa uKristu ophila kimi.
See, I've done this before.
Ngiyangakuzama lokhu.
I've had people in my life that are hard to love, and I'm sure I may be one of those for others.
Kwakunabantu empilweni yami akwakunzima ukuthi ngibathande. Ngiyakholwa ukuthi nami futhi mhlawumbe kwabanye ngomunye okunjalo.
I know that might be a shock, but it could be possible that we make other people aggravated too.
Ngasimangalisa kodwa kuyenzeka nawe ngenza ukuba bakhona obanika ubunzima ukuthi awu Nkosi yami bahluleke ukukuthanda.
So I remember being around this person.
Ngakhumbula ke ngiseduze kwakhe lo.
And I remember I just said this prayer. I didn't even really understand these things I'm teaching.
ngasho lo mkhuleko kodwa ngangingakaqondi lezi zinto engifundisa ngazo namhlanje.
And I just said, Lord,
ngathi Nkosi,
I can't lie. In my heart, I say this.
I
don't even like this person.
I said,
but Lord, you told me to love them. But I can't love them because I don't even like them. So Lord, I yield myself for you to love that person through me.
Ngase ngithi Nkosi ngizinikela kuwena ukube wena umthande loya yangami.
You know what happened?
Yazi kwenzekani?
He loved that person through me. My whole attitude changed.
Wamthanda uNkulunkulu loya ngami kwashintsha sonke isimo.
How many understand that just because we don't like someone doesn't mean God doesn't love them?
Obana bayaziyo le ndaba ukuthi hayi ukuthi ngoba umuntu wena ungamthandi bese ucabanga ukuthi noNkulunkulu akamthandi. Hayi,
how many of you are parents?
Obana babazali.
How many of you understand this? You have more than one child.
Obana bakwaziyo lokhu ngaphezulu ukuthi uma unengane ngaphezulu kwayo.
And have your kids fighting each other.
Bese ingane zakho ziyalwa.
And they want you to side with them against the other child.
Bese ke zifuna ukukufaka ekuthenini wena.
You're like,
kube khona umsolayo.
Like, no, I love both of you.
Bese uthengane lalelani labantu bami nobabili nabami ngiyanthanda nobabili.
Just because you want to kill this one right now doesn't mean I'm involved here. I'm no.
Ay uthi hayi ukuthi ngoba nisofuna ukubulala lona nami ngizoba nawe kuthenini imbulale.
And how many of you know?
Obana baziyo.
That if your child asks you as a parent.
Uma ingane yakhe ingakicela njengomzali.
And they tell you what happened, what do you think?
Bese iktshela ukuthi kwenzekeni.
You can help them see clearly both of their faults.
Uzama njengomzali ukuveza amaphutha abo bobabili.
And then you can see you're both your sister, your brother.
Uthenganeni musana uqabana.
Don't fight each other, love each other.
Thandanani bantu bami ningabazalwane ningaba umfowabo nodadewabo.
And if your kids listen to you, they can then start.
Uma ke abantwana bekulalela uzobona sebeqala bekuthobela.
So when we get around someone who's difficult to love, we need to remember the gospel and allow God to live through us.
Uma usondele eduze komuntu okunzima ukuthi umthande khumbula ivangeli bese uqale umthande uvumela uJesu amthande ngawe.
But notice it's when you have a revelation of his love as that's when you're filled with all the fullness of God.
Okuphela khumbula lokho kuphela uma unesambulo sothando lwakhe ozokwazi ukugcwaliswa ngalo ngokugcwala kobuNkulunkulu.
Look what it says in Ephesians 3:20.
Awubheke ukuthi kuthini kwabaseFesi sahluko 3 verse 20.
When you're filled with all the fullness of God,
kepha yena unamandla okwenza okukhulu kunalokho konke masugcwalisiwe ngokugcwala kobuNkulunkulu.
Because you know the love of God.
Ngoba uyalazi uthando kaNkulunkulu.
Because you're rooted and grounded in his love.
Ngoba ugcilisile wamilisa uthando lakhe
enhliziyweni. It's everything's related.
Ubani obonayo ukuthi yonke lento ihlobene.
So when you're filled with all the fullness of God.
Uma ugcwalisiwe ngokugcwala kobuNkulunkulu.
That's when verse 20 is possible.
Ikuphele uverse 20 ukwazi ukuba enzeke.
Verse 20 says now to him who's able to do exceedingly abundantly above all you can ask or think.
Anizwake. Kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunakho konke esikucelayo.
How many see that? That's powerful.
Ubani ozwayo ukuthi linamandla lelo.
When you're filled with all the fullness of God.
Uma ugcwalisiwe ngakho konke ukugcwala kobuNkulunkulu.
Which means you're full of his love.
Okusho ukuthi ugcwalisiwe ngothando lwakhe.
Now he's able to do exceedingly abundantly above all that you ask.
Nakho ngingaleso sikhathi ke ekwazi eqala ukuba ukuthi enze nokungaphezulu.
According to the power of love and believing that's working in you.
Ngokukholwa ngamandla othando olokukholwa okusebenza kuwe.
How many you see this?
Obana bakubona lokhu.
I know so many Christians, they quote verse 20. Now he can do anything. Abundantly above all you can ask or think.
Uyazi, ngiyabazi mina abathatha leli kuphela bengaqalanga kwangenhla. Bavele bethi nje nginamandla ukwenza konke ngaye.
And they don't understand that that verse comes after everything else it says.
Bese bekhohlwa ukuthi leli verse liza kamumva kokwakho konke okungenhla osekushiwo.
How many understand if someone wants to be a doctor and they want to learn how to operate on someone?
Obana bazi ukuthi umuntu uma ezoba udokotela uqala afundise ukuthi angamhlinza kanjani umuntu.
They don't just start operating the next day.
Ukuthi nje ngoba usethe uyathanda bese kuthiwa ngakusasa usuyohlinza umuntu.
They have to go to school.
Uqala esikoleni
esidwelekile. besefunda. Then they have to be next to someone who already knows things and watch them.
Mangabe ndodokotela asebenza ama practicals uba seduze kwengqweqwe zodokotela abadala.
Then they receive their certificate that they're qualified. Now they're able to do it.
Mase thola isitifiketi sokuthi nayo se qualified. Use kuyimande ke sengadedela ukuthi ke naye akenze.
And so what qualifies us is abiding in the love of God.
Okwa senza nathi sibe abafanelekile ukuwamukela uthando kaNkulunkulu.
And so the reason why I included this is because you're never going to be able to abide in the love of God unless you truly understand the gospel.
Ngeke ukwazi ukunamathela othandweni kaNkulunkulu ungaqondi ivangeli.
You aren't going to be able to abide in the love of God looking to self.
Ngeke ukwazi ukunamathela othandweni kaNkulunkulu usazibheka wena.
Only by looking to him.
Kuphela ukuba ubheke kuye.
Amen. How many of you being blessed today?
Obana babusekile namhlanje.
Praise God. I'm being blessed.
Amen.
If you're not being blessed, I will listen to this again for myself.
Ngibusisekile mina mangabona ungabusisekile mangungazizwa mina ngiyazizwa mangungabusisekile mina ngiyabusisekile ngizophinda ngilalele futhi mina.
I want to talk about two different kinds of righteousness now.
Manje nange sengizokhuluma ngoinhlobo embili zokulunga.
Because in the gospel the righteousness of God's revealed.
Ngoba evangelini ukulunga kaNkulunkulu kwambuliwe.
Not the righteousness of man.
Hayi ukulunga komuntu.
It's very important that we understand this.
Kubaluleke kakhulu kuba siqonde lokho.
In other words,
ngamanye amazwi,
the gospel is not the revelation of what you must do to get right with God.
Ngamanye amazwi ivangeli akusona isambulo sento okumele uyenze ukuze ulunge kuNkulunkulu.
It's the revelation of what Jesus did to make you right with him if you believe.
Isambulo esenziwa uJesu esenza wena ukube kulunge kuwena uma ukholwa.
So Romans,
kwaba se Roma,
chapter 3,
isahluko esesithathu.
Let's look at verse 10.
Ivesi leshumi.
It says, as it is written, there's none righteous, no, not one.
Njengalokhu kulotshiwe ukuthi akekho olungileyo. So
I want you to see the Bible says there's none righteous.
Let's look at verse 12.
Romans 3:12. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There's none who does good, no, not one.
Bonke baphambukile, baphenduke imbuqa bonkana. Akakho owenza okuhle, akakho noyedwa.
In other words, anything done apart from God is never good.
Ngamanye amazwi, nanoma yini eyenziwa ngaphandle kaNkulunkulu ayinakho.
What that means is it's not good enough to save you.
Ngamanye amazwi kusho ukuthi leyo nto ayilungile ngokwanele ukuthi ingakusindisa.
It may be good to help someone else, another human.
Enye ingaba yinhle ukuthi isize omunye umuntu.
How many understand to give someone some food if they don't have anything, that was good to help them.
Obani wazi ukuthi ukupha umuntu olambile ukudla lokho kuhle ukusiza loyo muntu hayi uNkulunkulu.
But it's not good to now make you righteous.
Lokho ukuthi wamphukudla wamphubhontshise akume akukwenzi wena ukuthi ko ube olungile.
So tomorrow we're going to look at that more, but
sasa ke sokuthula kakhulu lapho.
I want you to see that verse 19, chapter 3:19.
Ngithanda sibheke ke chapter 3 verse 19.
It says, now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God.
Kepha siyazi ukuthi lokhu okushoyo umthetho ukhuluma kubo abasemthethweni ukuba yonke imilomo ivinjwe izwe lonke libe necala.
I didn't spend a lot of time on this as to why God gave the law if it's not the law that saves you.
Angizuchitha isikhathi esiningi la ukuba ngichaze ukuthi uNkulunkulu ingane akhe asinike umthetho uma umthetho ungenamandla okusindisa.
And but the reason why God gave us the law,
isizathu uNkulunkulu ukuba asinikeze umthetho.
It tells us in Romans chapter 7, you can read this later, those of you who like to read.
Ungafungayifundela ku Roma chapter 7 laba abathanda ukufunda.
It tells us that God gave the law so that we would know sin, we would understand what sin is.
uNkulunkulu asinike umthetho ukuze siqonde isono ukuthi isono siyini.
So God gave the law to show everyone that they're guilty.
uNkulunkulu walethe umthetho ukuze aqondi abonise bonke abantu ukuthi bani bayizoni.
So that every mouth would be stopped.
Ukuze imlomo yonke ivinjwe.
Have you ever met someone that says, "Well, I may not be perfect"?
Ubani osakwahlangana nomuntu ethi, "Hayi nami angisho ukuthi sengiphelele."
But I'm not as bad as that person.
Kodwa ke cha, noma nami ngingaphelele.
Kodwa ke,
hayi ngeke angimubi njengosibani bani. Hayi loya mumbi ngempela kodwa nami angijani angiphelele kodwa cha usibani bani hayi
so a person like that
yabona umuntu osho njalo
doesn't know they need to be saved they think they're pretty good
oh yakazi ukuthi naye udinga sindiswe uzibone ngathi cha yena abukho ubungcono ebubini akekho ngcono ububo obudlula obunye
there's no reason to throw yourself on Jesus and trust in the gospel if you don't believe you need the gospel
ukuba uzinikele kuJesu uma udinga ivangeli kumele ukholwe ivangeli.
See, God knew we were guilty, but we didn't know we were guilty.
Uyazi uNkulunkulu uyazi kahle ukuthi sinecala. Kodwa yithini esingazi ukuthi sinecala esiqalayo ke sifake ekalini ke ezingafani ukuthi hayi okwami ingconyana cha kusaphatheka kusakhulumeka.
Verse 20 says,
Verse 20 uthi,
therefore by the deeds of the law no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin.
Ayi ngiyalithanda ke lelo. Ngokuba uverse 20 loyo uthi ngokuba ngemsebenzi lalithandwa uDick ngokuba ngemsebenzi yomthetho akukho nyama yalungisiswa phambi kwakhe ngokuba ngomthetho khona ukwazi isono.
Notice what it says when it talks about the deeds of the law, it's talking about you trying to do things.
Yabona uma likhuluma
nge the right thing.
Uma likhuluma ngemsebenzi yomthetho likhuluma ngawe uzama ngamandla akho ukwenza okulungile.
Right? You can never do enough right things.
Ngeke engwaqala ekusenze sona ukwazi ukwenza ngokwaneleyo ukulunga ozizamela wena
to be justified in his sight
ukuze wamkeleke ohlangothini lwakhe.
That's very important that the word says that.
Kubaleka kakhulu ukuthi izwi liyakusho lokho
because we could become justified in our own sight
ngoba singazenza sibe abazithethelelayo
or even in other people's sights
noma ke ohlangothini labanye abantu.
Wow, you're really a good person.
Abantu bathanda ukusho lokho but hayi
you are helping those orphans and giving them food. You are such a good man.
But hayi umuntu olungile ungathi uyazi basho njalo ngempela.
Surely God is loves you and approves of you.
Eqinzweni uNkulunkulu okumele angi afakazele lokho ngevangeli lakhe hayi ngokusho kwabantu.
How many of you know according to the gospel?
Ubani wazi ukuthi ngokwevangeli?
That isn't what makes you good.
Akukwenzi lokho noma kuthi unakekela intandane.
It's good to do the right thing, but that doesn't make you righteous.
Akukubi ukwenza lokho, kuhle futhi ukwenza lokho kodwa akukwenzi ulunge phambi kaNkulunkulu.
So by the deeds of the law no one's justified in his sight.
Ngomsebenzi yomthetho akekho akhonyama yalungisiswa kuye.
So when we recognize that,
uma sasiqonda lokho,
then we stop striving to be good in ourselves.
Sizoyeka ukuzama ngawe thamandla ukuzenza silunge thina.
And we learn how to trust in him.
Sizofunda ukuthi singamthemba kanjani.
Because it says by the law is the knowledge of sin.
Ngoba lithi ngomthetho khona ukwazi isono.
Right? It doesn't save you, it just shows you what's wrong, it shows you what's right.
Awukusindisi kuphela ukukhombisa ukuthi kupho kuhle ikuphi okubi.
And shows you really how messed up you actually are.
Eqinisweni bese likhombisa ukuthi hey uxove kanjani hey wena uhlulekile uxove kanjani.
In Romans it says that it says how would I know covetousness unless the law said don't covet?
Ngingakwazi ngazi kanjani ukuthi isono uma ngabe umthetho ubungashongo ukuthi isono.
Right, think about that.
Yeah.
The Bible says men don't covet another man's wife and women don't covet another person's house.
Iphephe umthetho uthi ongafisi umfazi kamakhelwane wakho ungafisi indlu yamakhelwane wakho.
Now all of a sudden men and women going, oh.
Bese ke oh aqala onke amadoda athi ah.
How many know what I'm talking about?
Oh bana basi ukuthi ngikhuluma
ngani. You mean it was wrong to watch her walk across the street?
Uthi kanti ube ubona intombi nje ihambela lapha inqamule emgaqweni.
How many know what I'm talking about?
Oh bana basi ukuthi ngikhuluma ngani.
Really?
Uthi ngempela.
And the women walking by, oh look at that house, I wish I had that house. How come I don't have a house like
that? Bese ke awungathi uyabazi ngempela. Oh bathi hey. Mayibona indlu nje athi awubheke leya indlu, awu baba kabani, awubheke nje umuzo omhle kangaka.
How many know God wasn't making fun of us?
uyazi ukuthi uNkulunkulu wayengaqondile ukuhlekisa ngathi.
He was just showing us how much we need him and how much we need to be saved.
Wayeqonda ukusikhombisa ukuthi simdinga kangakanani. Yini indaba kuphambani omunye kube yindlu omunye kube lokhuyana. Kushaya impela kona lokhu okuhlala enhlizweni.
Because it's only the grace of God that can deliver our hearts.
Ngoba umusa kaNkulunkulu kuphela onokukhulula inhliziyo zethu.
Amen.
Amen.
Let's turn over to Romans chapter 9.
Ake sivuleke kwabase Roma isahluko 9.
Because I want to show you that the two different types of righteousness.
Ngifuna ukukhombisa nje inhlobo embili zokulunga.
Romans chapter 9.
Kwabase Roma isahluko 9.
Let's look at verse 30.
It
says, what shall we say then that Gentiles who did not pursue righteousness have attained to righteousness, even the righteousness of faith?
Romans chapter 9.
I'm sorry. Keep your hand there. I forgot to read one verse in Romans chapter 3, verse 21.
Ungavali laphaya ku Romans chapter 3, ku verse 1. Ungavali lapho. Kodwa ke
la Romans chapter 3, verse 21.
Ku Romans chapter 3, verse 21.
Because we just read how by the deeds of the law no flesh is justified.
Sifundile ukuthi asihlehle kancane khona kade kukhohliwe ngale. Sifundile ukuthi ngomsebenzi yomthetho akukho nyama yalungisiswa phambi kaNkulunkulu.
So if that's true, then how are we justified?
So ke uma lokho kuyiqiniso pho silungisiswa kanjani?
Well, Paul tells us.
UPaul uyasitshela ke
Romans 3:21 says.
URoma chapter 3 manje verse 21 uthi.
But now the righteousness of God apart from the law is revealed.
Ngakho manje ukulunga kaNkuluNkulunkulu ngaphandle komthetho kwambuliwe.
Remember,
yes,
we need the righteousness of God.
Sidinga ukulunga kukaNkuluNkulunkulu.
Because in the gospel the righteousness of God is revealed.
Ngoba evangelini ukulunga kaNkuluNkulu kwambuliwe.
And we're supposed to seek first the kingdom and his righteousness.
Ingakho iBhayibheli ifunani iqala umbuso wakhe nokulunga kwakhe.
Not trying to be righteous, but we're seeking his righteousness.
Ayi ukuthi zama ukuba olungile kodwa funa ukulunga kwakho.
I tell you, it is so freeing.
Uyazi lokho ukukhulula ngendlela esimanga.
When you're no longer trying to do good things.
Uyazi mangabe ungazami nje ukwenza izinto ezinhle.
Instead, you just love God and let God do good things through you.
Oh, vele uthanda uNkulunkulu, uvumela uNkulunkulu enze izinto ezinhle ngawe.
How many understand what I said? You're free.
Oh, ukhulule kuhamba nje ungenacala likanembezo ungenasizathu.
Your motives are right.
Eh, yonke into yakuhamba kahle.
How many of you ever tried to do a good thing?
Ubani osakwazama ukwenza into enhle?
And you're doing it, but you really didn't even want to do it.
Uyenze kodwa ngempela uthi hey kodwa ngifuna yazi ngithanda ukuyenza lento kodwa ke singayenza nje. Enhle ngikhuluma ngento enhle mina uyenze ungathandi.
But you're doing it because you think you're supposed to do it.
Bese uyenze uthi hayi kodwa kufanele ngiyenze kodwa angifuni.
And you're hoping God's watching.
Bese uqembe ngathi kungathi khona ihlo nje likhule likubhekile lithi oh awuyenzi ngempela.
When you fall in love with Jesus and you have the love of God in your heart.
Uyazi uma uvela uthanda uJesu ugcwalise ngothando lukaNkulunkulu.
You're not worrying about that anymore.
Awukhathazwa ukuthi ubhekwe ubani awenzi izinto ezinhle ngoba uzizwa unecala likanembezo.
You're letting Jesus who's in you touch people through you.
Uvela uvumela uJesu okuwe avele athinta abantu ngawe.
Amen.
Amen.
So we're back in Romans 3:21.
Ake sibuyeleke kuma Roma chapter 3 verse 21.
But now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets.
Kepha manje kubonakalisiwe ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngaphandle komthetho kufakazelwa ngumthetho nabaprofeti.
Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe, for there's no difference.
Ngisho ukulunga kaNkulunkulu ngokukholwa kuJesu Kristu kubo abakholwayo ngokuba akukho mahluko.
So how do we get this righteousness? If we're not justified by what we do, how are we justified? It tells us when we believe.
Kusitshela ukuthi lokhu sikuthola uma okwamukelekile uma sikholwa.
When we believe, he gives us his righteousness as a gift.
Uma sikholwa usipha ukulunga kwakhe njengesipho.
You don't have to establish your righteousness, you receive his righteousness.
Awuzakheli ukulunga kodwa uyakwamukela.
Now let's turn over to Romans 9. We're going to finish here.
Asithi ke sesiphetha ke manje sibuyele ke kuba seRoma isahluko 9 sesiyaphetha ke.
Romans 9:30.
Oh abase Roma isahluko 9 ivesi lamashume amathathu.
It says, what shall we say then that Gentiles who did not pursue righteousness have attained to righteousness, even the righteousness of faith?
Ngakho siyakuthini na ukuthi abezizwe abangafunisisanga ukulunga batholile ukulunga kambe okungokukholwa.
Verse 31.
31.
But Israel, pursuing the law of righteousness, has not attained to the law of righteousness.
Kepha uIsrayeli elandela umthetho wokulunga kafinyelelanga emthethweni.
In other words,
ngamanye amazwi,
in verse 30,
kuverse 8,
Gentiles attained to his righteousness because they received it by faith.
Abezizwe abangena lutho bamukela bathola ukulunga kwakhe ngoba bathembile emthethweni bakwamukela ngokholwa ingakho bekuthola.
Whereas Israel was trying to produce their own righteousness by what they do.
Bese uIsrayeli yena ozama ukuthola ukulunga kwakhe ngalokho abakwenzayo abakutholi.
And they didn't even attain it because no one's perfect.
Abakwazanga izela kakwazanga ukubamba ukuthola ukulunga kaNkuluNkulu ngoba wayezama ngalokho akazama ngamandla akhe ngoba akekho olungile.
You either have to be perfect.
Kumele okungenani ube ngopheleleyo.
Or receive the one who is perfect.
Noma wamukele okunguyena opheleleyo.
If you're going to trust in yourself, you have to be perfect.
Uma ufuna ukuzethemba wena njengoba sima uma ezethemba yena kumele aqinisekeke ukuthi uphelele.
And you'll never attain it because you're not perfect.
Ngeke uzithole lutho ngoba uphelele.
But if you receive by faith the one who is perfect, he makes you perfect because he now lives there.
Uma wamukela ngokholwa yena loyo opheleleyo unamandla ukukwenza wena uphelele ngoba yena uphelele.
So verse 32 tells us why Israel did not attain it.
Uverse 32 yasitshela ukuthi ingani uIsrayeli engakuzanga akuthole.
And it says because they did not seek it by faith, but as it were by the works of the law.
Ngokuba ababanga ngokukholwa kodwa kungathi ngemsebenzi baqhuzuka etsheni lokuqhuzula.
For they stumbled at that stumbling stone.
Baqhuzuka etsheni lokuqhuzula.
As it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone and a rock of offense, and whoever believes on him will not be put to shame.
Njengalokhu kulotshiwe ukuthi ibheka ngibeka eSiyoni itshe lokukhubekisa nedwala lokuwisa nokholwayo yilo akayukujabha.
Chapter 10.
Isahluko 10
verse 1.
Verse 1.
Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved.
Bazalwane ukulangazelela kwenhliziyo yami nokunxusa kwami kuNkulunkulu ngakho kungukuba basindiswe.
For I bear them witness that they have a zeal for God but not according to knowledge.
Ngokuba ngiyabafakazela ukuthi bashisekela uNkulunkulu kodwa kungenge ukuqonda.
For they being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness have not submitted to the righteousness of God.
Ngokuba babengakwazi ukulunga kaNkuluNkulu befuna ukumisa okwabo abangakuthobelanga ukulunga kaNkuluNkulu.
In other words, you have to stop striving.
Ngamanye amazwi yekela imizamo yakho
and trying to produce your own righteousness and simply rest and receive him by faith.
Ngamanye amagama imizamo yakho iyophelela. Vele wena uphumule ekulungeni kwakhe, wamukela ukulunga kwakhe ngokukholwa.
Verse 4.
Verse 4.
Last verse for tonight.
Verse lokugcina namhlanje.
For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes.
Hey, ngiyalithanda ke lelo. Ngokuba isiphetho somthetho nguKristu kube ngukulunga kubo bonke abakholwayo.
Amen.
Amen.
How many of you are blessed tonight?
Obana babusekile namhlanje.
And so we're going to be finished for tonight. We'll continue tomorrow.
Siyaphetha ke namhlanje soqhubeka kusasa.
And tomorrow is our last day.
Kusasa usuku lethu lokugcina.
For the afternoon seminar. So please come out.
Usulo kugcina kuma seminar lawe siwabamba ngalesikhathi ngakho uze ungaphuthelwa.
Amen.
Amen.
Yes, one question.
So it means that two righteousness, it's one of it, it's the one, it's the righteousness from the law,
right,
which didn't make those perfect.
Right.
And the second one, it's the righteousness that by faith which we receive from Christ.
Absolutely. 100%.
Yes.
Yeah, I didn't, that's right.
Yes.
Did everyone hear what he said?
Nizwile nonke
akakushoyo? That's exactly what I was saying.
Yilokho akade kusho. Uthi umfundisi kona ke impela. Siyabonga.